Onye na-agba mmiri, ade gburu ya azụ. Onye na-agba mmiri, ade gburu ya azụ. Oh, slow doggy dog. Onye na-agba mmiri, ade gburu ya.
Somewhere guy then you are now, wabalu na negbuli azụ.
Mmiri bụ ndụ onye ọ ga-adịrị mma. Onye mere ihu kete na gịnị, ekpochari nwatu mmiri. Na gazibere gị, slow doggy.